This is
DJ Kickster.
Kai mora de mi, wera de mage orio kweda. Na gotirio ke koria kioria, watu akora de ma. Oge haroro kia, gotirio ke.
Hey Kicks, this track is so hot. Bring it back, baby.
Kioria watu akora dima oge haroro kia watiri oge koria kioria gai mora dimi da dimore ge da dimera mira omoko makua na orege tomi kiago kene reroka. Shiariruo, ashari make motuaruo, Jabez wa kerera, jejeri aretua, na ujehererie, ruoga iyo dadime, ujarara merie, mehaka ya kwa.
Yesu naomba
ushirika wako, ushirika wako. Masia naomba kibali chako, kibali chako
eh.
Oh kibali chako. Kwa uimbaji wangu.
Kibali chako.
Kwa huduma yangu
eh.
Nishikilie nisianguke Baba.
Kickstarter. Kickster.
Tukuka Bwana. Heshimika Bwana. Tukuka milele. Wewe ni Mungu hakuna kama wewe Bwana. Unayotenda hakuna mwingine awezaye tenda. Unarudishia watu miaka yao waliopoteza. Unarudishia watu miaka yao iliyoliwa na nzige. Ulimrudishia Ayubu miaka yote aliyopoteza. Mali yake, watoto wake wote Bwana ulirudisha. Tena maradufu Bwana ulirudisha.
Narudisha,
kaka yangu iliyoliwa na nzige.
Narudisha kwa jina la Yesu.
Kaka yangu iliyoliwa na nzige.
Narudisha, narudisha,
kaka yangu iliyoliwa na nzige.
Narudisha kwa jina la Yesu.
Ndani ya bahari, hata nchi za mbali. katika maisha ya chini ya masikini tena magonjwa. Nimechoka na masikini hata kudharauliwa. Ebenezer.
Hey Kicks, this track is so hot. Bring it back, baby.
Masikini hata kudharauliwa. Ebenezer, nisaidie. Kuwa mwaminifu sana, Mungu wa kurasa. Sitabaki tena vile nilivyo. Kuwa mwaminifu sana, Mungu wa kurasa.
Sitabaki tena vile nilivyo.
moyoni mwangu. Wanao watafuta, watakao kwa budu, kwa roho na kweli. Na wakati ndio huu na mimi umefika Baba, nisaidie kutenda kulingana na mapenzi yako yawe, kutembea na maagizo yako moyoni mwangu. Nimekubali,
nasema ndio. Kwako ni salama, nasema ndio.
Nimekubali,
nimekubali, nasema ndio. Bwana, najitoa dhabihu kwa iliyo hai.
Mimi ni chombo mikononi mwako yawe.
Now hear this.
Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe Bwana. Unayotenda, hakuna mwingine awezaye tena. Unarudishia watu miaka yao waliopoteza. Unarudishia watu miaka yao iliyoliwa na nzige. Ulimrudishia Ayubu miaka yote aliyopoteza, mali yake, watoto wake wote, Bwana ulirudisha. Tena maradufu, Bwana ulirudisha. Nami najua nitarudishiwa, miaka yangu nitarudishiwa, iliyoliwa na nzige nitarudishwa.
Narudisha, narudisha,
miaka yangu iliyoliwa na nzige.
Narudisha kwa jina la Yesu,
miaka yangu iliyoliwa na nzige.
Narudisha, narudisha,
miaka yangu iliyoliwa na nzige.
Narudisha kwa jina la Yesu,
nasema vyote nilivyopoteza kwa nzige.
Narudisha, narudisha, kwa jina la Yesu.
Nzige wamekula amani ya wengi, nzige wameharibu afya ya wengi mno. Angalia imebakia mifupa mingi.
Yes, this kind of God never been ever.
kicks. This track is so hot. Bring it back, baby.
Fire, baby.
Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Hivi leo nimejua. Wakati wa Ayubu ulipo mtambulisha, hapo nipo ninajua wewe ni Baba. Wakati wa Ayubu ulipo mthibitisha, hapo nipo nilipojifunza kuwa ni Baba. Wakati wa Ayubu ulipo mkamilisha, hapo ndipo ninajua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Peke yako nimejua wewe ni Baba.
Kwa Yesu, kwa Yesu.
Hey kids, this track is so hot. Bring it back, baby.
This is
DJ Kickster.
And I
I fix my hope upon you, Jesus. You're the author and finisher of my faith. I will trust in you all the days of my life, and I'm gonna reach to my home. Till I see the man who died for me, I will never lose my way, 'cause I'm in the race to my destiny.
I'm in the race,
moving on
to you, Father.
Oh,
no more turning back.
No.
I'm in the race to my destiny.
I'm in the race.
I'm in the race, moving on to you, Father.
Savior, you win. I'm gonna run the race before me. Step by step to the winning line. I'm in the race to my Father.
Fire, baby.
I'm in the race.
DJ Kickstar.
What's up, guys? This is Mr. Blessing, and I'm chilling out with the best DJ, DJ Kickstar. Mr. Blessing, and I'm chilling out with the best DJ, DJ Kickstar.
This is DJ Kickstar.
Every shame and for every pain, Jesus has brought it to you. He's given you beauty for ashes, and He's clothing you with the garment of praise. Wherever you are right now, open up your heart and embrace your beautifier, my beautifier.
hear this.
Now hear this.
Taking away the pain, you made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made me just like you. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain.